ye ai ai binji bye bakola bitunyigiriza ai ai mbatu wenja batu goberera ai ai binji bye bakola bitunyigiriza ai ai sikiliza machozi ya watoto sikiliza wengi wanalia hao wa pesa zao wanasema sisi tumeshindwa upande huu sisi tunalia upande machozi tunatoa upande huu machozi tunalia bachavese sai ai ai
Yambo kuwolebio tubiveko Bajabe sesa befu jabe chisa Ena kweru mandavuli mumiranga Orumu vanjana tena kwe samba Kumo kuzetoke waitaka banga Makungula kotu demono lianga
Bajabe sesa e ae ae Kole virunji mama chasima ai ai Tuyambie vanji Ate mkusasula serba ndaba za uchai
Se mama ya ngamba Netata na musa Tiabali ya mere Magende kompola kove fula
Bajave sesa ai 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 Sai